Nadiabwa. That is so. Na shaky sugar.
Sugar sound.
Wamona. That's why it's a charo tumachita mbira jepatawa chete chete sausha nyama bonanza inatiapo nganga na maibusa ka inegunishita so a jetwa kate ekorasi
waona waona.
Macron!